ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani garowo yettinde on ɗo kabaruji ɗi hande o yo Oumar Waygalo andon wiide ɗum woni hono ko yitenge huɓɓunoto kidal to ko wakkati joni o ka hono yitenge nge deƴƴi toon yimɓele hono kulnoɓe basiɓe so dogui on wakkati ɓe hono ɓen yimɓele ka fuu ɓe puɗɗi wartude le gallure kidal nde wakkati joni o kanko hoorejo leydi ndi o ɗum woni Ibrahima Boubacar Keita o holliti wiide ɗum woni yiite huɓɓoto kidal ngueto on nge yiite nge darne wakkati joni o ɗum woni kamɓe rebel ngaɓe noddirtirtoɓe emen e laaɓe ɓe kolliti wiide gallure kidal ndi fo e juuɗe mabɓe woni ɓe kolliti wiide hono banggal ko woodi e kidal ɗo ko fuude e juuɗe mabɓe woni andon wiide hakkillaji jama o joɗaki ɗum woni to gawo kaño to tumbuto to foof ila bonnadaji ɗi gaɗi to kidal to ha yimɓeɓe ɓe kuuli sanne sanne fadi bonnadaji ɗi gara so gaɗa leyɗi réseau ngaji ɗiɗi walde ɗum woni malikoɓe humininde hono haqqeji yimɓele golloɓe hande ɓe gaɗi majere mabɓe faɓe kolla wiide ɗum woni ɓe paboto laamukoɓɓe kañe armé Mali o fur nde majere yimɓele hewɓe jalti ley hana majereji goɗɗi kasen tu gaɗi ɗum woni le leydi ndi bisimilla moɗon andon wiide ɗum woni basi gonɗo to kidal to o to ka hono wakkati joni o ka basi o ka o deƴƴi sanne sanne hay hono yimɓele dogunoɓe wakkati basi o nde furdu ɓe puɗɗi wartude le gallure kidal nde keɗɗe Ousmane Dikko ko faccintini en
baɗe ɗe fo ana deƴƴini tafen e wi wonɓe toon kulol ɓuyti ko hono no kenge ni yimɓe dogunoɓe gallure nde puɗɗi wartude beete o wonnoɓe toon ɓe ndu ana gondi e hinnade hajoji himmuɗi min Ousmane kañi e CSR ana kumani barmuɓeɓe emene la wi soldat sien capanɗe nayo e ɗiɗon mali goni nanggaɓe ministre soldat sien leydi meɗen e wi muɗum soldat sien capanɗe jeenaw e jeɗɗon ele mabɓe noga e ɗiɗo barmuɓe goni les camp nations unies to kidal to joni ono hono barmuɓe batte walde nde ka wala fo ko heeɓa faamu e muɗum wala fo ko heeɓa e faamu heedi emela kañe e ministre soldat sien leydi men le région o emela holliti binaka ansongo e agal hokka kañe tesalit ana junggum ka leere wala hen ministre hoore soldat sien meɗen fenni ko haali ɗum ana darda français du ballamuya
ɗum woni kanko hoorejo leydi ndi o holliti wiide hono yiite huɓɓunge hakkunde sordasi e mali ɓe kañe e rebel ngaɓe emenelaɓe o holliti wiide nge yiite nge darne hay kamɓe yimɓele emenelaɓe ɓe kolliti wiide hono hannden o ka gallure kidal nde ana e juuɗe mabɓe ɗum woni hono ɓadale kidal ɗe fuudu ana e juuɗe mabɓe ɗum woni hono kanko jeeɗo kabaruji hono laamunkoɓe o dow o holliti ɗum woni hanken wiide ɗum woni basi gaɗɗoto hakkunde mabɓe o ɗum gasa e hakkunde solda ɗum gasa e le soldasi mali ɓe ka jaati jaati keɗɗen Ousmane Dikko
des combats d'abord
walde nde armé meɗen fuɗɗi fewde e rende nokkuji ɗe beete keege nde wattu kiikeɗe ɗum laatanaki ɓe no yirranno ɗum e tawede oni e hoore mum holliti yiite ñifa aga sarid hooreje emen la holliti wiide ɓe nangi nokkuji kewɗe hono André Boukan Menaka Agalo Tesalit kane Anafis ministére sollete Mali holliti soldatse meɗen ana keddi ɗo gonno sahal leydi ndi sowna kidal gouvernement Mali holliti wiide walde nde soldatse meɗen keeɓa e kaw e ley fornade gouvernorat ɓe nangi no gouvernorat o ka wattu mum ɗum nde doole mabɓe fanɗiti nde torroɓe kañe ɓe akmi fawarde e sottoɓe dorogu ɓe fo ndente mabɓe ɗum woni ko keƴade gouvernement Mamadou Baby holliti eni ko nations unies nde holliti kañe e walloɓe meɗen président Ibrahima Boubacar Keita wi yiite ñifa ɗonɗe ɗon ele muɗum holliti ko heewi barmi wonkiji ɗi ƴuwi paale ɗiɗi ɗe fo Moussa Aga Assarid mo emen la o holliti wiide guɓe joomɓen kaɓorɗoɓe nayo mabɓe mayi jetto barmi fa hande ko holliti soldat sien mali hewɓe mbarama yoga barmi yoga du
blessé ou fait prisonnier
wakkati joni o ɗum woni hono kanko Moussa Mara hoorejo kanko Moussa Mara ɗum woni hoorejo ministre en leydi meɗen ndi o holliti wiide ko armé Mali o haaɓi keñan ko yo ɗum boppi jaati jaati no ko holliti wiide wakkati joni o armé Mali o fuu eɓe godi to kidal toɓe gondi e landinade du so Allah jaaɓi ɓe garan ɓe birfito to kidal toɓe birfito hon toɓe gonno to soɓe gara fa ɓe birfito du ɗum woni hono armé français noddirteɗo serval o waran wallidirde mabɓe ka o holli wiide fa hannden kaldal e kawral ngal e ngal hani wadde ɗum woni hakkunde guɓe ɗiɗɗe fur kanko ɗum woni ono ministre kuminiɗo condi leydi meɗen ndi o holliti wiide soldat sien gomɓe ɗum woni to kidal to e juuɗe ministre ma wakkati joni ɓe jaafa e soldat sien capanɗe jeenayom e jeɗɗomo holliti wiide ɓen soldat siɓe du hono barmuɓe ana jaaha fa e noga e ɗiɗoyom ka wakkati joni o haala hono hono yimɓele hono mayɓe ley hen ɓe o holliti wiide du hono won colonel jaati keddiɗo ley hen on colonel kañum noddete Faysa Ag Kiba keɗeɗen Barke Cissé
wakkati joni o min tildaki jatade hono yimɓe amen keddiɓe ley wolde nde ɓe ka komin andi tan colonel Faysal ana yimɓe keddiɓe ley basi oɓe yimɓe meɗen capanɗe jeenayon e jeɗɗon woni ley kande to eɓe gondi e yimɓe ministre mabɓe ley mabɓe noga e ɗiɗon yo yimɓe barmuɓe hono yimɓe nanggaɓe dun pota hono ko ɓeetoɓe kaali ko meɗen gondi e landintinade fiide dabareji ƴewde ley dabareji amen piyaɗ ɗi ko ɗum woni ko tabita e ley majji
emenelabe quality wide fa hande kambe ka so kaldal e kawrangal an wada li hen kambe ben dokka juude mabbe jati yalla hono kaldal e kawrangal wadir sengal wada du tawe dun hono bali adnar allan do fu dun ko noddirta communauté internationale ko tawe li hen kanko amberi aga warisa o kanko yo gotejo dun woni horejo emenela embe kedden barke sise
très calme
wakati joni o nokku o ana dejjini sedam meden gonde hinnade yimbe barmube be yimbe keddibe le wolde ndebe menen bangal amen do yimbe tatton woni keddibe le wolde nde yimbe jaddon woni barmube men noddi yimbe minismabe be ngari e be gondi e bantude yimbe keddibe le wolde nde bangal armi malitobe menen meden jidi men joddo men kalda ka laamu mali o mili sembe an waawno biltude kabar o dum be korni kenyen be tawi sembe wala ko waawi jittude le kabar o hakkunde bale amen tati de dum woni MNLA MAAHKA meden nangi yimbe tapane nayon e didon le armi mali e hakkilan malfe baawa biltude kabar o meden jaba joddade e laamu mali o men kalda ka kina dum laato yeso dental leede aduna
international
sediyawo holliti wiide dum woni armée mali o dum woni laamu mali o kanye armée dum woni gube gonde saha leedi meden di fube fu e kolliti wiide yalla kaldal e karongal an hebano jokkitire kolliten micciteden wiide sediyawo kanyu wonno surde hon hakkunde de baali didi jati kanko yo goto dum woni horejo sediyawo embe kanko mo wiye saka abdou touré kanko o yewtidi dum woni e modibo mari ko kededen barke sise
horejo leendi ndari malfede dejja dum ne wakkati joni o de mbayi taykitade wiide noko o ana dejjini sedam yimbe murtube be kolliti wiide be bi hono kaldondiral halangal hakkunde mabbe hakkunde laamu mali o dum wadi so sediyawo ana wonde landinde kaldondiral gal hakkunde yimbe murtube be hakkunde gouvernement mali o mede mili le balde garoje de dum latta ko hunde boyore sabi horebe sediyawo be ana wonde e fiide dabareji fu fa no be bawiri wallirde mali no mali bawiri yaltude le oti dalla
micciteden wiide dum woni illa basiji di ngad le saha leedi meden di to kidal to yimbe le gombe le reso ngay di dum won tumbuto e kidal dum woni tumbuto kanye e gawo kambe ka hakkilaji mabbe jotta ki fay galleji kewdi puddi yopude nokku o jaati micciteden wiide bankeji goddi kase du puddi dum woni uddude ton baafe mu en sabide be kolaaki nokko no deder de walda tonno kanko amadou saro yo horejo dum woni sukabe jokolbe gombe gawo be arkiya touré landindirke makko kedden ousmane dikko
kenya kulol ana wonno yoga ana landino wittude joni ono hakkilaji ana gondi jottaade seeda seeda ka galleji yogaaji won landi be wittude rewbe hirnaange e yoga ana gondi e wittude kallara meme ana ton yeey yewde to bankiji to e fu e uddi so a ƴeewi ko waɗi kidal yoga sikku ɗum hewtan gaaw ɗum waɗi so bankiji ɗi e gollirɗe yogaaji fu uddi horeɓe gollirɗe kewɗe mbiti
hollitama wiyede dum woni arme mali o koɓe kaɓi kenya kidal to ko ɗum gasanayɓe ka jaati kaɓe kolliti wiide joni kanko ɗum woni horejo leydi ndi o Ibrahim Boubacar Keita mo hani darade darde makko ay ɗum woni hono goto e horejo ɗum woni journal ngal ɓe noddirta 22 septembre ngal kanko sana takki wi hay ɗum o holliti ley hen keɗɗen ko yewtidi ɗum woni Issa Fagaba Sissoko keɗɗen Ousmane Dikko
kana ande mono fu ko golli hen hono ɗum laatori e hakkilla ministre soldage e kanye ministre ndenago leydi ndi godi sababu muɗum saabi kamɓe goni horeɓe janginaɓe soldat e e famme ndeɓe so gouvernement jaaɓi nelde worɓe mum kaɓa yo ana holla landidal fu hiɓɓi fa kaw laato malinkaɓe pamata no arme men nelira so tawi ɗum huɓidaki ko saabi ɗum ɗum famminaki ko arme meɗen yaari caggal kana ko heccama jukkoje gaɗa
baale kewɗe jalti ɗum wonli e mali ɗo hannden hollude ɗum woni mettimaɓe ɓe kolliti wiide du hay honno kidal wori hannde no kidal ana hani yoppitirede jaati jaati ɗum woni hoto hoto ɓe jaltitoɓe jaltito ɗum woni kiita e kuli koro kañe sigaso yaade ñoono yaade jenne fa yettade tumbutu ɓe fuu ɓe kolliti wiide ɗum woni hono bonadaji gaɗɗi sappo joɗɗi lewru meh le saha leydi meɗen ndi ɗum wona ko weliɓe ɓe kolliti wiide du mali ana hani hentude leydi muɗum ndi fana hani hentude ndimako muɗum ɗum woni dentengal baale hono kuminigal ɗum woni golloɓe ɗo mali ɗo hannden ɓe jalti jaati ɓe gaɗi doy he majere majere mabɓe nde fuɗɗi ɗum woni nokku ɗoɓe noddirta bourse de travail ɓe jottiki fa hono nokku toɓe noddirta primature to ay kamɓe koye mabɓe jeehi fa ɓe jiido yito ɗum woni horejo ministre o kanko Moussa Mara keɗaɗen barke sise
ɗum ko fuɗɗi joni ko naati le banggal politique ɗum ne kina ɗum biltire hakkille wona sembe wawi biltude kabar o le wakkati joni o komin dardata ɓiɓɓe mali fu ɗum woni dokkodiren juuɗe ballodiren kamɓe yimɓe murtuɓeɓe ɗum ɓe gara men joddo men kalda hande Allah e balligu giraɓe meɗen arme mali ana wondi e landinade fa ngabbita anefis to gawo to le wakkati joni o laamu o ko haajade ɗum woni kaldodiral so kaldodiral ngal wala ko nafi fu hunde fu ko watte fa mali hewta nokkuje muɗum ɗe waran waɗede le wakkati joni o en kajaka duko ley bamako ɗo ko kalnanmi yimɓe pati jillodiran sulakaɓe e araɓe gomɓe ɗo bamako ɗo e kamɓe yimɓe murtuɓe ɓamɓe malfe ley saharatoɓe pati jottoɗen fey goto fa yettade yimɓe serval e ministrement gomɓe ley leydi meɗen ndiɓe
hande haalude lame mondi an wara yowade dum woni hono kanko lutindir e lamo mo noddirta sumayle si so don bawi heda demi so 18h jabbiri ko 15 minutes o don bawi heda demi
CICR walde croix rouge dental leydi aduna bangi ko yaata duubi temedere e chabande joyi meden balla yimbe be torraji e basiji walde pawi do mudun en
le basiji o don bawi majjorede suka jom suudu na sakike modon poode fa e biroji walde nde na e biroji croix rouge di min gadan fu no min jiitira be yimbe fay so fa leyde godde ila do fa be jiita galleji mabbe nyende fu ley aduna walde croix rouge dental leyde nde fa boto sukaabe njeegoyon no jiitira saraabe mudu en
CICR duubi temedere e chabande joyi ley golle nedda ko
andon wiide handen o studio tamani min jaltini do o silima amé hay kadjar jodi o silima fo na wawi yade dum wonle bemal amé ande ngal min noddirta Facebook ngal sakirabe ono etiyabu wassalam.